This is an MUT Radio podcast.
Angikwamukele ke ma, unjani?
Ngiphilile unjani?
Ngiyaphila. All right.
I'm right.
Yes. So I can even see that you're wearing the T-shirt, your gift of the givers. It has a flag as well. So you are representing fully. Fully representing. So namhlanje ke sikhuluma nge gift of the givers. But ngifuna siqaleni ma wami ukuthi mungayichaza to abalaleli bethu intoni or yini i gift of the givers idila nani mesiwa siyachaza nje.
Okay, ngibingelele abalaleli bakhe emakhaya. Ngibonge nethuba enisinikeza lona. I gift of the givers inhlangano which is ENGO a dealer with ama disasters. Mm. Our main focus is ama disasters. It can be any disaster. It can happen in South Africa. It can happen emhlabeni wonke jikelele. Asina umkhawulo, sina umngcele. Uma ngabe ngikhuluma ngama disaster, I mean like the earthquakes, ikukhula lezi sibone kakhulu eqedwe kwenzeka la KZN.
Yeah.
But asigcini lapho. We've got some ama programs where we stretch ourselves like njengamanje sibonile ukuthi after ikukhula that happened la eThekwini abantu abaningi basale bengenawo amanzi.
Yes.
So gift of the givers iyazi ukuthi amanzi ay essential kangakanani.
Mm.
Baqala babhola ama boreholes, baqale ioffice letter se Cape Town last donatela lafuna abantu badonate amanzi, kwafika ama truck amanzi sawanikeza abantu amanzi because siyazi ukuthi ngaphandle kwamanzi umuntu angazokwazi ukwenza lutho.
Mm.
Siphinde futhi simuva siya ebhedlela says renovator sisiza ngemshini ikakhulukazi leyo kuphefumula ngesikhathi seCovid. Ngicabanga ukuthi nisibonile noma nizwile ukuthi bekade sinikeza abantu imshini yokuphefumula, sinikeza izisebenzi zikahulumeni izinto zokusebenza. Siphinde sidlule siyebheke indaba yama toilet ikakhulukazi ekoleni. Ngithi sike sizwe kunama cases ingane uthola ukuthi they've got pit toilets abantwana bayaphonseka bayashona. Uthola ukuthi ke nawo lawo ama toilet siyahamba sewabheke. Njengoba lezi ndlekelele kade zenzakalile la eKZN abanye abantu bawelwe imizi. So we've started already to build amanye ama houses where uthola ukuthi abantu umuzi like uhambe wonke.
Yes.
Kukhona those families that were identified abakhelwa imizi sesiqalile kwezinye indawo. We've got just a whole lot just to name the few.
Yeah. So umuntu ifuna or ecela usizo from a gift of the givers yiphi iminyango aya kuyona?
Imvamisa.
Or maybe you select abantu mhlambeni.
No, asiba select abantu sithanda sami. But what we do umuntu sesicela ukuthi asibhalele ngento esuke ibhalwe phansi. Either usendela i-email noma uyasifonela. Uma usenda i-email uzoyisenda ku info@giftofthegivers.org. Ungamfaka kuZA, wafaka kuZA ngesayithwa lo email.
Oh.
Bese uyasho ukuthi umuntu kuye kube ngcono uma ngabe excuse me, i-email sorry, i-email izofika nayo yonke imininingwane ingabi no back and forth. Kulula ukusiza lo muntu uzozisho i-example uzothi ngumbali wakangcobo ngihlala kwamashu into this address sei group yabantu abangaka sinenkinga enjena sicela usizo besicela izinto esicelayo ABC no D. Yabona lapho athi umuntu abhala nale number engitholakala kuyona nansi.
Clarify nje yonke into.
Yonke into ibe sobala. Unlike uyabona back and forth, yabona ngesikhathi kuno back and forth mhlambe awunayo ne access in internet all the time. Manje uyabona ukuthi leyo nto iya stretch nalokuthi nawe ugcina uthola usizo.
So ngcono ukuthi ufake nje all the information
that is needed. It has to be there with email. Nangoba ngesikhathi ufone, we've got it toll free number which is 0800 786 911. Lapho nakhona ngesikhathi ufona lo muntu ozokuphe ubamba ucingo uzokufuna yonke le information engiyibuzayo.
So mele hlezi ube ready if uzowenza lokho. All right, so namhlanje ke you visiting us eMangosuthu University of Technology, the main campus eMlazi. Singabuza nje kafushane ukuthi i gift of the givers namhlanje isiphatheleni eMangosuthu University of Technology.
eMangosuthu University of Technology, it's one of the institutions it is supportive because we do understand and ukuthi abanye abantwana baphuma emakhaya lapho engasazikhona ntweni. Uthola ukuthi umntwana usene stress sokuthi kufanele ayobhala i-exam, ayobhala i-test, ukwenza kanjani lokhu lambili. So we've got esisebenzisana nabo la eMUT, which is uMrs. Mbali Mkhize, okuye owathi mangabe ecela lawo abantwana savumela phezulu ukuthi cause siyayazi leyo nselelo enjalo ukuthi it's not right ongcono umuntu manje akabe ne stress sokuthi kufanele ngifunde mina ngiyobhala but eswini ngisort because you cannot concentrate mawulambili
true
yes so namhlanje ke besilethe izinto which bulk food ezokwazi ukuthi zisize abantwana about 500 students
oh wow
yes labo esizwile ukuthi ena babe nenkinga ukuthi unafsasa akakhokhi it doesn't mean just because bona unafsasa ukhokhile sefana abantwana
bathina mhlawumbe
umunye se it's a love and ama lectures engasayi just because ulambile because akakuthandi naye lokho but isimo aphuma kusona ekhaya esingamvumeli
and bazobuya kahle vele sebuya for the second semester sekukhona ukudla
sebe
right oh wow I think that is a great initiative and also ke for iMandela Day Mandela Month that those are the one of the things that you are currently doing as a gift of the givers mhlawumbe mekukhona okunye that you currently doing kweminye kweminye kwezinye indawo kwa nama institutions mhlawu ngasibalela lana on ihlangana ne Mandela Show
iMandela Day is just an everyday thing with the gift of the givers it's something that we do every day
oh okay
but whenever there is iMandela Day we go an extra mile
for
like yesterday uMongameli wezwe ubecele ukuthi i gift of the givers ihlangane naye bezovula ama borehole in all of the schools
okay
so I think abanye babonile izolo endabeni our founder Dr. Imtiaz Suleiman yesterday was working with the president of the country Cyril Ramaphosa in one of the boreholes and then we also extend to Kwamanyama institution we not only help la AMUT but we've got Kwamanyama institution even out of KZN province my highlight was when Izolo our team went to Bloemfontein they were working together with one of other organizations where we were told about abantwana who are teenagers abayi 3 abahlala bodwa who are orphans I went there I assessed the situation and then uma ngabe ngifika I've never cried like that before I thought I was strong but I was crying and then immediately I forwarded a message to director wami ngimtshela ngisime engisificile and then wathi asibasize labo abantwana there was my highlight because it happened that the drop off yabo or the distribution yabo happened just on the day of iMandela Day I'm happy abantwana sebezoba nekhaya le right ifana nabanye abantwana ngeke basaba discriminate ukuthi just because bona they are orphans and they are not well taken care of
I'm realizing right now ukuthi ke kukhona ama organizations ayenza izinto ezingaka for the community because nami as ilobe ku Mandela Day izolo I decided ukuthi ngingedwa nje let me just take a few dresses a few items I do have and then nganikeza makhelwane but I don't like when it comes to me angishuthanga and angijwayele ukushusa because vele into that I normally do like ingubo nje vele suke sengigqokile seyindala sezingpintsha or something but I think I'd love to work with e organization a powerful kangaka so do you allow people ukuthi let's say mina as Lusanda Mncayi I want to contribute ndlela thizeni for ilo to e gift of the givers what can I do do you allow such things to happen
Yes we do allow our donations because without donations we're just nothing. Even everything that we do it's donated to us. Our salaries are coming from the donors. As an NPO sasingesi afford ukwenza konke lokho esikwenzayo. Ngoba futhi kwesinye isikhathi abanye abantu mawukuthi kungene kwepage lethu there are times like so sure khona ukuthi ke sesicela ama funds into ethi la sisakwazi ukuthi siqhubeke nayo because imali ayisekho yaleyo into enjalo. Let's go back to taking pictures. Uma ngabe sisuke sithatha ithombe it's not like sisuke sifuna ukubelittle labo banye abantu sisuke sibasiza but idonor isuke ifuna ukubona ukuthi into yayo iya
kuphi
not ukuthi sisuke sifuna ukuthi sikhombise labo bantu ukuthi bona at that time it's just because baswele sizobukisa ngabo no that's not the intention abanye abantu bay understand le it's about ukuthi ena idonor ibone ukuthi into zami zisuke la zaya kuphi and futhi uma ngabe abantu sobathatha ithombe ikakhulukazi the mine siyabacela ukuthi can we publish your pictures
imvumo uyithole kubona
ngithole imvumo kumuntu yes it's not like ngoba sisuke sifuna ukubukwa no it's not about that our organization ayisivumeli ukuthi singenza enye into eyenza isithunzi somunye umuntu sibukeleke phansi
I fully understand
yes yeah.
So as we're coming to the end of the interview where can we find you on social media or your number website abantu mebefuna ukuthola ulazo olubanzi about the gift of the givers ama details bengathola kanjani
We are on Facebook, we are just Gift of the Givers on Facebook. We are on Instagram, Gift of the Givers. Abafuna ukuthumela ama emails, uyuthumela ku info@giftofthegivers.org. info@giftofthegivers.org. Our toll free number 0800-786-911. 0800-786-911. Enye into engikhohlwe ukuyibalula siyazi ukuthi njengoba emhlabeni kwenzeka kanje abantu baluze imsebenzi abantu they are very much frustrated abantu banazifo zonke ezihlukene egqila zomqondo we've got a department yako counseling which is called I'm forgetting it now yeah. the name K-Line It's got a toll free number, the one that I've just shared now. Abantu banga phone abathola ukweluleka ngokwezengqondo for free.
Okay.
Even if they walk out into our offices, it's free.
Mm.
Yes.
This is an MUT Radio podcast.